mkitomedia.com.
Shepulogo, we mtoto mdogo, umechanganya ubongo Fatuma. Jumpa kageto, ukae na mimi, nikupe mboko, uzae na mimi. Weni physically, digitally, analogisha kuwa ushamba. Kibatali, kizakali, kama tia chini ya kitanda. Basi nipe usinibanie, nipe usinibanie. Basi nipe usinibanie, weno wangu mie. Mepata pisi, mepata pisi kari. 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 Anasuloka mduri, nikimona na shiba. Na mtuza kachapori, anisefu nkizima. Takile ya temeke buza mbagara. Mana nikisha waka itanikela. Mepata ya Masaki siyo ilala. Haitaki wasemaji ajimanara. Basi nipo sinibanie, nipo sinibanie. Basi nipo sinibanie, weno wangu mie. Mepata pisi, mepata pisi kari. 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 Mepata pisi.